Lesisihloko sizofundwa ngesonto eliqala ngo-December 15 kuya ku-21. Lazisi ilungelo lakho lokusebenza noJehova. Umbhalo okusekelwe kuwo lesihloko uthi, sizisebenze ezikanye noNkulunkulu. Eyokuqala kwabaseKorinti isahluko 3 verse 9. Lalelisise ukuze uthole izimpendulo zemibuzo elandelayo. Yiliphi ilungelo izinceko zikaJehova bezilokhu ezinalo? Yimuphi umsebenzi okufanele siwazise ngokukhethekile manje? Yiliphi ithemba elijabulisayo esinalo ngekusasa? Isigaba 1. Umbuzo. UJehova uzizwa kanjani ngomsebenzi? Okumenza ukuba enzeni? UJehova uyisisebenzi esikujabulelayo esikwenzayo. Ukuze enze izidalwa zakhe ezihlakaniphile zithole umuzwa ofanayo wenjabulo nokwaneliswa ezikufezile, uJehova uye wazinika umsebenzi ojabulisayo nowanelisayo. Ngokwesibonelo, umsebenzi wakhe wokudala wawenza nendodana yakhe izibulo. EyabaseKolose 1 verse 15 no-16 ifundeka kanje. Ingumfanekiso kaNkulunkulu ongabonakali, izibulo layo yonke indalo, ngoba kwadalwa ngayo zonke ezinye izinto, emazulwini nasemhlabeni. Izinto ezibonakalayo nezinto ezingabonakali. Kungakhathaliseki ukuthi ziyizihlalo zobukhosi noma ubukhosi, noma ohulumeni, noma amagunya. Zonke ezinye izinto zidalwe ngayo, futhi zadalelwa yona. IBhayibheli lisitshela ukuthi ngaphambi kokuba eze emhlabeni, uJesu wayeseceleni kukaNkulunkulu ezulwini, njengesisebenzi esiyingcwete. Izaga 8 verse 30. Isigaba 2. Umbuzo. Yini ebonisa ukuthi izidalwa zomoya bezilokhu ezinomsebenzi obalulekile nowanelisayo? Kusukela ekuqaleni kuye ekugcineni, iBhayibheli liqukethe izibonelo ezibonisa ukuthi uJehova ubelokhu abela amadodana akhe omoya umsebenzi. Ngemva kokuba u-Adamu no-Eva bonile futhi baxoshwe ekhaya eliyiparadisi, uNkulunkulu wamisa empumalanga yensimu yase-Eden amakherubhi, nenkembe yayiziphendukela njalo futhi vutha amalangabi ukuba aqaphe indlela eya emthini wokuphila. Genesis 3 verse 24. Futhi Isambulo 22 verse 6 sembula ukuthi uJehova wathuma ingelosi yakhe ukuba ibonise izinceku zakhe izinto okumele zenzeke ngokushesha. Kuthiwani ngabantu? Isigaba 3. Umbuzo. Ngesikhathi esemhlabeni, uJesu wasilandela kanjani isibonelo sikayise? Ngesikhathi esemhlabeni njengomuntu ophelele, uJesu wawenza ngenjabulo umsebenzi ayewunike uJehova. Elandela isibonelo sikayise, naye wabela abafundi bakhe umsebenzi obalulekile. Wavusa kube ilukuluku lalokho ababengakufeza, wathi, ngiqinisile impela ngithi kini, obonisa ukholo kimi, lo uyokwenza nemisebenzi engiyenzayo, futhi uyokwenza imisebenzi emikhulu kunale, ngoba ngiyahamba ngiya kubaba. Johann 14 verse 12. Ukuze aqokomise ukuphuthuma kwale misebenzi, uJesu wachaza, kumele senze imisebenzi yalowo ongithumileyo kusesemini, buyeza ubusuku lapho kungekho umuntu ongasebenza khona. Johann 9 verse 4. Isigaba 4 kuya ku 6. Umbuzo. A. Kungani singabonga ngokuthi uNoah noMose bazifeze izabelo zabo ezivela kuJehova? B. Zifana ngani zonke izabelo zomsebenzi uNkulunkulu azinika abantu? Ngisho nangaphambi kosuku likaJesu, abantu babenikwe umsebenzi owanelisayo. Nakuba u-Adamu no-Eva bahluleka ukwenza isabelo ababesinikiwe, abanye benza njengoba nje uNkulunkulu ayebayalile. UNoah wanikwa iziqondiso ezicacile zokwakha umkhumbi, ukuze kulondoloze ukuphila ngesikhathi sikazamcolo omkhulu. Wakwenza ngokucophelela lokhu uJehova emcela ukuba kwenze. Ukuthi siyaphila namuhla, kungenxa yokuzilandela kwakhe ngokucophelela lezo ziqondiso. UMose wanikwa iziqondiso ezicacile zokwakha ithabanekelo nokuhlela abapriesti. Wazilandela ngokucophelela. Ngisho nanamuhla, siyazuza ngokwethembeka kwakhe ekufezeni leso sabelo. Kanjani? Umphostoli Paul wachaza ukuthi lezo zici zomthetho zaziwumfuziselo wezinto ezinhle ezaziseza. Hebrew 10 verse 1. Umsebenzi uNkulunkulu awunika izinceku zakhe uyashintshashintsha njengoba isikhathi siqhubeka. Uhambisana nokugcwaliseka kwenjongo yakhe. Noma kunjalo, umsebenzi eziwabelwe ubulokhu ukhazimulisa uJehova futhi uzuzisa isinto esinokholo. Kunjalo nangezinto uJesu azifeza. Kokubili ngesikhathi esezulwini nalapho esesemhlabeni. Ngokufanayo, umsebenzi esiwabelwe namuhla ukhazimulisa uJehova. Eyokuqala kwabaseKorinti isahluko 15 verse 58 ifundeka kanje. Ngenxa yalokho, Bazalana abathandekayo, yibani ngabagxilile abangenakunyakaziswa. Ngaso sonke isikhathi ninokuningi kokwenza emsebenzini wenkosi. Nazi ukuthi umshikashika wena ulona izenkosini. Kungani kunjalo? Ukulondoloza umbono ofanele ngemisebenzi esiyabelwe. Isigaba 7 no-8. Umbuzo. A. Chaza umsebenzi amaKristu anelungelo lokwenza namuhla. B. Kufanele sisabele kanjani esiqondisweni sikaJehova? Uzovuma ukuthi kuyamangaza ukuthi uJehova umema abantu abangaphelele ukuba babe nelungelo lokukhonza njengezisebenzi ezikanye naye. Laba baheleleka emsebenzini wokwakha amahholo omhlangano, amahholo ombuso nezakhiwo zamagatsha. Banengxenye ohlelweni lomsebenzi wokwakha okungokoqobo, njengoba kwakunjalo ngoNowa nangoMose. Ngakadaliseka ukuthi unengxenye emsebenzini wokulungisa iholo lombuso langakini, noma ekwakhweni kwendlunkulu yethu yomhlaba wonke eWarwick, eNew York. Lazisi ilungelo nalo. Liyinkonzo engcwele. Noma kunjalo, esikhathini eziningi, amaKristu amenywe ukuba ahlanganyele ohlelweni lokwakha okungokomoya. Nalo likanyela ukukhazimulisa uJehova nokuzuzisa abantu abalalelayo. Isiqondiso esifanele sendlela engcono yokwenza lo msebenzi sitholakala ngenhlangano kaNkulunkulu. Ngezinye izikhathi lokho kungase kusho nokuthola izabelo ezintsha zomsebenzi. Izingceke ezithembekile zikaJehova bezilokhu zizimisela ukuzithoba esiqondisweni esingokwasezulwini. EyamaHebheru 13:7 ifundeka kanje. Khumbulani abaholayo phakathi kwenu, abaye bakhuluma izwi likaNkulunkulu kini, futhi njengoba nicabangisisa ngomphumela wokuziphatha kwabo, nelingise ukholo lwabo. Ivesi 17 lithi, lalelani abaholayo phakathi kwenu, futhi nizithobe, ngoba baqapha imiphefumulo yenu njengabayolandisa. Ukuze lokhu bakwenze ngenjabulo, hayi ngokububula, ngoba lokhu bekuyonilimaza. Ekuqaleni kungenzeka singaqondi ngokugcwele ukuthi kungani isabelo esithile kufanele senziwe ngendlela ethile. Noma kunjalo, siziqaphele ngokugcwele izinzuzo zokubambisana noJehova kunoma yikuphi ukulungisa kubona kufanele. Isigaba 9. Umbuzo. Isiphi isibonelo abadala abasibekele ibandla endabeni yokusebenza? Isifiso sinamandla sokufeza intando kaJehova sibonakala endleleni abadala abahola ngayo ebandleni. Babonisa ukuzimisela ukusebenza kanzima nokuhambisana nezimo ezishintshayo. Ngokuzimisela, bazivumelanisa nezindlela ezintsha zokwenza umsebenzi wethu wokushumayela ngombuso kaNkulunkulu omisiwe. Nakuba abanye kungenzeka ekuqaleni babe mathintanya ukuhlela ukufakaza ngocingo, ukufakaza emathekwini, noma ukufakaza obala, ngokushesha babona imiphumela emihle. Ngokwesibonelo, amaphayona amane aseJalimane anqoma ukuyosebenza insimu yamabhizinisi eyayingasanakiwe. UMichael uyabika, kwase kuyiminyaka singahlanganyeli kulolu hlobo lwenkonzo, ngakho sasethukile. Kumele ukuba uJehova wayekwazi lokho ngoba wasenza saba nesikhathi esimnandi enkonzweni ngalolo suku. Yeka indlela esasijabule ngayo ngokuthi salandela isiqondiso esivela kwinkonzo yethu yombuso, futhi sancika kuJehova. Ingabuya kulangazelela ukuzama izindlela ezintsha zokufakaza eziye zaqalwa ensimini yenu. Isigaba 10. Umbuzo. Yiluphi ushintsho oluphathene nendlela okwenziwa ngayo izinto enhlanganweni oluye lwenziwe esikhathini zamuva? Ngezinye isikhathi, kuba nesidingo sokwenza ushintsho endleleni okwenziwa ngayo izinto enhlanganweni. Eminyakeni yamuva, amagatsha amaningana aye ahlanganiswa. Nakuba ushintsho olunjalo lubizela ukuba bazalwane nodada bakhonza kula magatsha benze izinguquko ezithile, kungakabiphi izinzuzo zazo ziba sobala kubo bonke abahilelekile. Yeka injabulo ukuba yiyo kulezo zisebenzi zokuzithandela, ukuba nengxenye emlandweni oqhubekayo wabantu bakaJehova. Isigaba 11-13. Umbuzo. Iziphi izinselele abanye ababhekane nazo ngenxa yoshintsho endleleni okwenziwa ngayo izinto enhlanganweni? Singafunda izifundo ezibalulekile kulabo abahileleke ngokuqondile ekuhlanganisweni kwamagatsha. Abanye basebe namashumi eminyaka bekhonza isikhathi esigcwele emakhaya aseBhethele asemazweni akubo. Umbhanqwana wokhonza emkhayeni omncane waseBhethele eMelika ephakathi wacela ukuba uyokhonza emkhayeni waseBhethele owawumkhulu kakhulu eMexico. URogelio uthi, ukushiya umndeni nabangani kwakunzima kakhulu. UJuan, omunye umzalwane owacela ukuba athuthele eMexico, uthi, kunjengokungathi uzalwa kwesibili, kumele wakhe abangani abasha. Kudinga ukuzivumelanisa namasiko amasha nezindlela ezintsha zokucabanga. Izikhonzi zasebhethele ezivele emazweni athile aseYurophu ezacela ukuba zithuthele egatsheni laseJalimane nazo zabhekana nezinselele. Noma ubani ojabulela ukubuka izintaba ngaqonda ukuthi kwakunzima kanjani ngalezo zikhonzi ukusuka eSwitzerland nokushiya izintaba zakhona ezinhle. Kanti nezikhonzi ezivele e-Austria ekuqaleni zaziyikhumbula impilo yakhona elula. Kulaba abathuthela kwelinye izwe, lokhu kwasho ukujwayela izindawo ezintsha zokuhlala, ukusebenza nabazalwane nodada bangabazi, mhlawumbe ngisho nokufunda uhlobo olusha lomsebenzi. Kwasho ukuzijwayeza ibandla elisha nensimu entsha, mhlawumbe nolimo olusha. Ukwenza izinguquko ezinjalo kungaba nzima. Nokho, izikhonzi zasebhethele eziningi ziyamukele leyo nselele. Kungani? Isigaba 14 no-15. Umbuzo. A. Abaningi baye babonisa kanjani ukuthi bayalazisa ilungelo lokusebenza noJehova kunoma yimuphi umsebenzi? B. Bayisibonele esihle ngayiphi indlela kithi sonke? UGrethel uthi, isimemo ngasamukela, ngoba kwakuyindlela engangibonisa ngayo uJehova ukuthi uthande engimthanda ngalo, lungaphezu kothande engithanda ngalo izwe, isakhiwo noma ilungelo elithile. UDeiska uthi, lapho ngikhumbula ukuthi isimemo sasivela kuJehova, ngasamukela ngentokozo. U-Andre noGabriela bathi, lokhu sakubona njengethuba elengeziwe lokukhonza uJehova ngokuthi sibekele eceleni izifiso zethu. Sazitshela lokhu, uma umoya kaJehova usiholela oshintshweni oluthile, kungcono ukuhambisana nawo kunokuzama ukumelana nesiqondiso sawo. Ngenxa yokuhlanganiswa kwamagatsha, ezinye izikhonzi zaseBhethele zabela ukuba ziyokhonza njengamaphayona. Yilokho kwenzeka ngezikhonzi zasebhethele eziningana lapho igatsha laseDenmark, elaseNorway nelaseSweden ehlanganiswa ukuba akhe ihhovisi legatsha laseScandinavia. Phakathi kwazo kwakunoFlorian no-Anja, abathi, isabelo sethu esisha sisibheka njengenselele ejabulisayo. Kithina, kuyinjabulo ukusetshenziswa uJehova noma aphi lapho sikhonza khona. Singasho kugcwala umlomo ukuthi sibusiswe ngokucebile. Nakuba iningi lethu ngingase kungadingeki lenze ushintsho olunjalo, asinako kulingisa yini ukuzimisela kwalabo abazalwayo nodade ukubeka izithakazelo zombuso kuqala? UJehova uyababusisa njalo laba balazisayo ilungelo labo lokusebenza naye, kungakhathaliseki ukuthi basebenza kuphi. Qhubeka ujabulela ilungelo lakho lokusebenza noJehova. Isigaba 16. Umbuzo. A. EyabaseGalatiya 6 verse 4 isitshela ukuba senzeni. B. Iliphi ilungelo elikhulu kunawo wonke umuntu angaba nalo? Abantu abangaphelele bathambekele ekuqhathaniseni, kodwa izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuba sigxile kulokho esikwazi ukukwenza. EyabaseGalatiya 6 verse 4 ifundeka kanje. Kodwa yilowo nalowo makahlole umsebenzi wakhe siqu. Khona-ke uyoba nesizathu sokwethaba ngokuqondene naye yedwa, hhayi ngokuziqhathanisa nomunye umuntu. Iningi lethu alikho ezikhundleni zokwengamela enhlanganweni. Ngaphezu kwalokho, akuthina sonke singaba maphayona, izithunywa zevangeli noma izikhonzi zasebhethele. Asingabazi ukuthi amalungelo amahle kakhulu lawa. Kodwa masingalokothi sikhohlwe ukuthi ilungelo elikhulu kunawo wonke, noma ubani angaba nalo, yilelo sonke esinalo. Yilungelo lokuba yisisebenzi esikanye noJehova enkonzweni yobuKristu. Leli lungelo kumele silazise. Isigaba 17. Yiliphi iqiniso kumele silamukele uma nje izwe likaSathane lisekhona? Kodwa kungani lokho kungafanele kusithena amandla ngokungenasidingo? Uma nje izwe likaSathane lisekhona, esikwazi ukukwenza ekukhonzeni uJehova kungase kulinganiselwe. Singase singakwazi ukulawula imithwalo yemfanelo yomkhaya, impilo yethu noma ezinye izimo. Kodwa lokho akufanele kusithena amandla ngokungenasidingo. Ungalokothi ulibukele phansi iqiniso lokuthi ungakwazi ukusebenza noNkulunkulu ekufakazeleni igama lakhe, nasekumemezeleni umbuso wakhe ngawo wonke amathuba avelayo. Okubaluleke kakhulu ukuthi wenza konke ongakwenza ukuze usebenze naye, nokuthi uthandazele ukubabusisa abafowenu abanethuba lokwenza okungaphezu kwalokho okwazi ukukwenza. Khumbula, wonke umuntu odumisa igama likaJehova uyigugu emehlweni akhe. Isigaba 18. Umbuzo. Yini okufanele sizimisele ukuyihlehlisa, futhi ngani? Nakuba sibuthakathaka futhi singaphelele, uJehova uyakujabulela ukusisebenzisa njengezisebenzi ezikanye naye. Yeka indlela esilazisa ngayo ilungelo lokusebenza noNkulunkulu wethu kulezi zinsuku zokugcina. Nakho ke kufanele sizimisele ukuhlehlisa ukuphishekela izinto eziningi esizithandayo. Sazi ukuthi ezweni lakhe elisho uJehova uyozivumela ukuba sijabulele ukuphila kwangempela. Ukuphila okuphakade ngaphansi kwezimo ezijabulisayo nezinokuthula. Eyokuqala kuTimoteyu isahluko 6 verse 18 no 19. Isigaba 19. Umbuzo. Yini uJehova sibekele yona esikhathini esizayo? Njengoba sesisonqenqemeni lwezelisha, cabanga lokho uMose akutshela ama-Israyeli ngaphambi nje kokuba angene ezweni lesithembiso. UJehova uNkulunkulu wakho impela uyokwenza ube nokungaphezu kokwanele kuwo wonke umsebenzi wesandla sakho. Deuteronomy 30 verse 9. Lapho sidlulile iAmageddon, laba babematasa besebenza noNkulunkulu, bayodla ifa lomhlaba abathembise lona. Ngaleso sikhathi, siyogxile sabele nesisha somsebenzi, ukwenza umhlaba ube yiparadise elihle. Ungaphendula kanjani? Yiliphi ilungelo izinceku zikaJehova bezilokhu ezinalo? Yimuphi umsebenzi okufanele siwazise ngokukhethekile manje? Yiliphi ithemba elijabulisayo esinalo ngekusasa? Sesiphelile isihloko.